Sí.
Hola, muchacha.
Ego.
Ni Ben. Ben.
Ego Beni.
Yuninde.
Ni Dr. Ivo ndi wogukorera amafoto muri no mubukwe.
Bimeze bite ko nta kintu urambwiye?
Nyine kuri 30 tuzajya mu murenge. Noneho nituva mu murenge duhita tujya mu rusengero mu Ruhango bita kurera yono. Nituva mu Ruhango kurera yono duhita tujya kwifotoza aho bita kuri Eden Palace Hotel no mu Ruhango.
Ndabibona.
Urumva rero ni event izakorwa mu gihe kitarenze amasaha atandatu.
Birumvikana.
None uracyashikamye kuri bya 80 cyangwa uzagabanya kumwe nakubwiraga.
Nayo ngaruka.
Kandi twa twagizemo urugendo rwo kujya i Kigali.
Oya, uko niko bimeze kabisa.
Ibaze kwe. Uzi ko twa twagizemo urugendo rwo kujya i Kigali, kujya mu majyepfo.
Rega, ikibazo ntabwo ari ukuvuga ngo ingendo ni iki. Umuntu areba quality y'ibintu agomba kugura, nta kindi. Reba quality y'ibintu nyine bishimutse, atari ukuvuga ngo umuntu azagucishamo ijisho ngo bino bintu wabikuye he.
None se
Ngo rero uzambwira nta kibazo, ndi kumva ugifite menshi. Zizagera ni nko kuri 20 wamenyesheje.
ariko rero nshobora kutabona avance yo kuguhereza uwo mwanya, bazakwishyura ibintu byabonetse.
Gusa utampaye avance n'ubu nakora akazi koko, ntabwo byakunda.
None kuki utagakora kandi ari hafi
Udafite
yawe?
avance?
Umurenge hano hakurya ibwiramana ntarubwo ari kure.
Udafite avance ntabwo wakora akazi. Akazi kandi karimo kose. Ugakora ufite avance.
Kubera iki?
Yize akazi kari kose, umuntu ntagakora afite avance. Akari ko kose.
Mwese twebwe tugiye kuvura tuvura dufite avance. Kuri kuvuga ko ariko kose.
Mwiguma mufite avance.
Iyo avance.
Avance byonyine ari amasezerano muba mwagiranye, iriya ni avance.
Amasezerano tuba twagiranye nande?
Muba mwagiranye n'ibitaro.
Nyine nawe nzaza tugirana amasezerano, amafaranga azaboneke warangije gukora.
Bro, reka yenda tuzabivugane ibyo ngibyo, ariko avance iba ari ngombwa, ibikenewe kabisa.
Ikibazo cya avance ni uko abantu baba bifuza avance kandi nawe ibyo bakoze batahita babibona uwo mwanya.
Oya, njyewe nza ko mfite aho nkorera se, mfite aho mbarizwa, ntabwo nzambura se.
None se ibyo ukora ubikora biboneka mu gihe kingana iki?
Iminsi itatu ine ibintu byawe uzaba bibonye bikoze birangiye.
Koze birangiye.
Birangiye kabisa. Niba ari kuri mirongo
Mese
itatu.
umuntu yishakira umugayidinga amafoto cyangwa uzi uburyo bagayidinga abantu mu kwifotoza?
Muya umufotografe ababizi ni bo bagayidinga, ubabwira mukore gutya, mugenze gutya, mu ya ibintu nk'ibyo. Ntabwo ari ngombwa ngo urashaka undi muntu.
Na kamera imeze neza harya ngo ngo ni iki?
Ni HD.
HD.
HD nyine ni rya shusho riba rimeze neza, byataba riba ari ikirahure.
Kiba ari ikirahure.
Sana.
Sawa Ben we.
Sawa
Ariko
sawa.
gusoma n'amagambo y'Imana dore se agiye kugaruka.
Ako rero nawe hara, none si bino bintu byanditse muri Bible. Kumbwira ngo ukuntu wavuze ngenda ndasoma nta kibazo,
Wese
nundi
nawe
abishaka wenda
article wayisomye
ufatanye
irangiza.
uzancho uzancho tuganire, si byo?
Article yose wayisomye irangiza.
Wavuze ngo imbabazi z'Imana zigiye kurangira, ngo niba ari ku bantu ngo bagira b'isabato, urumva ibyo bintu byanditse muri Bibiliya nshuti yanjye, cyangwa ni ukubitekereza gusa?
None se reka nkubaze. Niba wasomye se basi wafunguye link urasoma.
Ntabwo iyi linki yo ndayifungura.
None ibyo uri kumbaza ko biri muri linki, ibyiza si uko wasoma ukaza kumbaza ibyo udasobanukiwe.
Oya, ariko kera umutwe byonyine ntusobanuke. Ntusobanukiwe.
Umutwe
Byonyine umutwe w'amagambo si ntusobanukiwe, mujye gufungura ibindi.
Igihe rero nta matsiko wabona yo kwiga ibyo bintu. ntabwo wabaza ngo be ngo
byinjiye ngo bazi ibintu n'imenyoherereze
ibyo bintu biri muri bibiliya
abantu bubahiriza isabato inoza imbabazi zirangiye z'imana
zenda kubarangiriraho kuko ntago itegeko ry'icyumweru no gusukwa kw'imvura y'itumba
icyumweru n'ahantu kiri n'isabato n'ahantu iri bivuga ngo imbabazi zizarangira ngo ku cyumweru njyango kuba yubahiriza isabato ahongiye ibintu rwose nzi ko muri bibiliya kuva nayisoma kuva natangira kwiga abantu banyigisha nta hantu ndumva babimbwiye
noneho rero sibyo umva ibyo ndi kukubwira rero niba batari babikwigisha
ubwo ni ubuhanuzi
ubwo ugiye kubyiga sibyo niba batari babikwigisha reka ubyige
dogita ni ukureka ngo
ni ukuvuga ngo
hariho nk'ubutumwa ngiye ntasangiza abantu
mbese mubwire nyine ntabwo wabusangiza umuntu bitewe n'uko utabwize cyangwa ufite impano yo kubwigisha sibyo ariko menya yuko ibyo ubona bimeze ubu nonaha atari ko bizakomeza kuba bimeze ikizatuma bidakomeza kumera gutya urakizi icyo ari cyo ni igiki ni itegeko ry'icyumweru icyo bita Sunday law
iryo risoma he
iryo tegeko ry'icyumweru rero urumva niba niba uri umudivantiste w'umunsi wa karindwi rikazagutungura ukabona leta y'igihugu cyacu iri kuvuga ngo ntihagire ikintu gikorwa ku cyumweru
ahubwo se hari ahantu bigeze bavuga ngo ntihagire ikintu gikorwa uyu munsi uyu n'uyu
nyine babitonze kuko ntugire ngo uko utabizi niko bitari wowe iyo utazi ikintu ntagaruka ko kiba kitariho sibyo nk'uko nanjye umubyeyi mvuze ngo HD kandi ari ngo nako ngo disiti ngo niba ari disiti niba ari sirivi kandi wowe ugahita ugatera kare kavuga HD sibyo uzi ibyo bintu kuko nibyo uhoramo sibyo reka tukubwire uko ubuhanuzi buhagaze kuko natwe tubuhoramo urumva mu isi yose sibyo hagomba gushyirwaho itegeko ryitwa itegeko ryo kweza umunsi w'icyumweru kuhura ku munsi umwe ku ngufu kandi ku ngufu za gisirikare
ngewe ntabwo ibyo byamfata
bayitonze rero kuba uretse kuba wiyemeramo gakeya sibyo agapfukamunwa ubu tubwira ntako wambaye
agapfukamunwa muri bayibuli kanditse
he nyine bayitonze gatoya nyine mubwire niba agapfukamunwa ukambaye rero
dore rero reka nkubwire
mbese gato nkwereke n'ikindi
bajya kuzana n'amakarita y'indangamuntu ni gutyo byagenda aravanga ngo indangamuntu ngo ariko
ibyo byo ntawe ubibwira ibyo uri gutekereza biriho nivo nasiyonari ku gihugu cyacu ko igihe twafatiye indangamuntu
agapfukamunwa
igihe twafatiye indangamuntu ntabwo ari cyo muri uganda bagifatiye cyangwa se muri kenya cyangwa muri tanzania twebwe ibyo byari biri mu rwanda hano we iby'indangamuntu byo byihoreye ndi kukubwira sisiteme bita new world order usome kuri interinete ukore google y'icyo bita new world order sibyo ntabwo wabijyamo sibyo mbese nkubwire rero ben sibyo ben imana iragukunda sibyo jya ubimenya kuko itagukunda ntiyaguha kwicara utagiye mu bitaro ngo urware kandi nabigwara si uko itabakunda gusa imana ihamagara umuntu mu buryo atakekaga sibyo bivuze ngo ibintu ubu ngubu ubona bidafite agaciro wakugeza mu ijoro aho imana ituye sibyo ukareba n'uko ikomeye sibyo ugasobanukirwa impamvu satani yavanywe mu ijoro kwari kubera ko yishe itegeko ryayo rya cumi ryo kwifuza ubwami bwayo byonyine mu mategeko icumi yayo sibyo wahita wumva uburyo abantu bateza isabato bagiye gushyira itegeko ry'icyumweru kandi bakagihatira abantu ku isi yose sibyo bazatuma imana itandukana n'abantu by'iteka ryose noneho rero abo izatandukana nabo izabatwika urabizi ko ari cyo bita umuriro w'iteka umuriro izatwikira amanyabyaha sibyo ariko ntabwo izatwika abantu bose ben sibyo
reka rero mubwire
abitazatwika ni bande rero abitazatwika ni abantu bafata bibiliya urumva bakayiga umurongo ku wundi mu gitabo cya daniyeli icyo bita igitabo cya daniyeli Yesu yavuze ngo mwige ubuhanuzi bwa daniyeli muri matayo igice cya 24 umurongo wa 15 sibyo kandi mubisome mubyitonde ntavuze ngo mwige igice cya mbere cyangwa icya kabiri ntavuze ngo mwige ubuhanuzi bwa daniyeli guhera ku gice cya mbere ku murongo wa mbere kugera ku gice cya 12 ku murongo wa 13 ibyo nubisoma ukambwira yuko ibintu bijyanye n'itegeko ry'icyumweru ubu bagiye gusinya abantu bahumirije badashaka kubimenya sibyo bavuga ngo ibyo ntibibareba. Imana ivuga ngo niba ngo isi yose niyemera gushyiraho itegeko ry'icyumweru, urumva, ubwo nibamara gushyiraho itegeko ry'icyumweru hazaba hasigaye imyaka itatu n'amezi atandatu ubundi nkarimbura isi. Ikiri ku isi cyose gifite ubuzima kikavaho, byanditse muri Bibiliya Beni, urumva. Niba ufite Bibiliya ifunguye nkubwira aho bisoma, sibyo? Ibyo nkubwira ni Bibiliya. Umva rero ikindi nkubwira, wehe, umva ukuntu bimeze rero, sibyo? Ufite Bibiliya se, turebemo. Dambura ahantu hitwa mu byahishuwe, igice cya cumi na gatatu ku murongo wa gatanu. Handitse ngo iki?
Murongo wa gatanu handitseho ngo ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana.
Komeza, wa urangije, komeza.
Ihabwa no kurama ngo imare amezi mirongo ine n'abiri ibumburira akanwa kayo gutuka Imana.
Iyo bibi ni ntagatifu cyangwa ni bibiliya yera?
Ni yera.
Ehe, noneho usomyemo amezi angahe?
Ahubwo n'amezi ni ibyumweru,
nasomye neza sibyo?
Mirongo ine n'abiri.
Kuva wavuka ari wasoma aho hantu?
Harahansomeye.
Oya, wowe wari warahasomye? Noneho fata karikiratirise yawe, ufate iminsi, ufate mirongo ine na kabiri ugabanye mirongo itatu, kuko ukwezi kugira iminsi mirongo itatu.
Ndakumva.
Urabona
ibyo byo birashoboka.
Uretse gato
hanyuma noneho ubu
urahita ubona imyaka itatu n'amezi atandatu.
Nyine ndabyumva ibyo,
sibyo?
Hanyuma ubwo ngubwo
iyo ni inki bavuga rero, sibyo? Hera ku murongo wa mbere, noneho
murongo wa mbere
nako muretse kujya ku murongo wa mbere, soma ku murongo wa cumi n'umunani.
Umurongo wa cumi n'umunani akavuga ngo aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni amagana atandatu na mirongo itandatu n'itandatu.
Ehe, ufite ubwenge?
Iyo mibare zivuze iki?
Wowe uba ufite ubwenge Ben, si byo? Ndakwemera ko uzi ubwenge, ntabwo washobora gukora HD
iyo bibiri ivuga ubwenge,
hari ubwenge bwa kimuntu Imana yaduhaye, turabufite, nakubwiraga kuanaliza, sibyo? Hari n'ubwenge bw'Imana, ko kumenya ubwenge ni ukubaha Uwiteka, sibyo? Mu buryo bw'umwuka. Uwo mubare rero niba uwumvise ibyo bavuga, icyo biri kuvuga urakizi? Uzi icyo ari cyo? Uzi ibyo ari byo? Ntabwo uzi ibyo ari byo. Kuva wavuka ntabwo urashaka kubara uwo mubare ngo umenye ibyawe.
Oya, uriya mubare nahoze nkumva.
Wawumvise ngo iki?
Wawumvise kabisa.
Wumvise bavuga ngo iki? Wumvise bavuga ngo iki?
Oya, ngiye ntabwo nshaka kubivugaho ibintu byinshi. Uriya mubare gusa ngiye narawumvise.
Muri rezime rero.
Noneho uhurira hehe nyine n'uko ukuntu uri kuvuga?
Yego, nyine icyo ni cyo gituma Imana igukunda rero. Kuko iyo aba bantu bose bagiraga amatsiko yo kumenya ubuhanuzi nk'uko byanditse mu ijambo ry'Imana, sibyo? Isiyo Satani ntabwo yabona aho abahera abicisha amayeri akoresha kuko batamuzi, urumva? Noneho rero iyo bayise ngo ufite ubwenge yamenya umubare w'inyamaswa, sibyo? Iyo nyamaswa niyo igomba guhabwa kumara amezi mirongo ine nangahe? Mirongo ine n'abiri, sibyo?
Hanyuma ubungubu agapfukamunwa kabaye inyamaswa.
Nitoze gato, ntabwo nari nagira ngo agapfukamunwa, sibyo? Noneho rero igice cya cumi na kane, cumi na kane bahageze
kanze gato cumi na gatatu cumi na kane
igice cya cumi na kane nyine cy'ibyahishuwe.
Cumi na kane akavuga ngo
ku murongo wa cyenda kugera ku wa cumi na rimwe.
Emere ku murongo wa cyenda, ufite gutwi niyumve. ni hajira ujana abandi ho iminyago nawe namubwiye azagira
umurongo wa cyenda
ikurikira gice cya 13
se oya gice cya 14 umurongo wa cyenda
ni 14 umurongo w'icyenda akavuga ngo marayika wundi wa gatatu bikiraho avuga ijwi rirenga ati naramya aya inyama naramya aya inyama
oya naramya ya
ya nyama
niye urumva ko bari kukubwira ya yindi bakubwiye ifite umubare gatatu sibyo
agashyirwaho ikimenyetso cyayo uruhanga rwe cyangwa ku kiganza ubu niwe
kiganza cyane mu kiganza
ni ku kiganza ni ko handitse
ubu
niwe uzanywa ku nzoga ariyo umujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'uwo marayika bera n'imbere y'umwana w'intama
komeza nyine ntabwo urageza kuwa 13
umwotsi wo kubabazwa kwabo gucumba iteka ryose baruhuka ku manywa na nijoro abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo aho niho kwihangana kwabera bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andikwa uti uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wacu nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihate yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ikaba nabo ibakurikiye
noneho rero sibyo amagambo mokle arimo aho ngaho bakubwiye ngo umuntu naramya ya nyamaswa iyo nyamaswa rero ugomba kuyimenya kugira ngo utazayiramya sibyo
ndiyo
kuko nuyiramya hari icyo bise ngo umwotsi wo kubazwa kwabo ngo baza ngo Imana izabashyira umujinya uri mu gacuma kayo udafunguye
amazi tumenye noneho nta kibazo wenda kino kibazo wenda kiragute kiri beyond wowe nta kibazo ubitegure usobanure inyamaswa icyo ari cyo
inyamaswa rero n'ubutegetsi bw'ubupapa
mu buryo bw'umwuka
mu buryo bw'umwuka iyo nyamaswa n'ubutegetsi bwa Vatikani
noneho saza
noneho rero dore ukuntu
noneho mbwira akantu kamwe ugiye kumfasha sibyo mbabarire kandi rwose unyumve ndashaka yuko unsobanurira inyamaswa ukoresheje ijambo ry'Imana utambwiye ngo amagambo nyine ari aho ngaho gusa
nkubwiye ni inyamaswa icyo bivuze
mbwiye ati inyamaswa ni iki n'iki usomanaha nibuze ahantu hangahe mbiga inyamaswa twanze tubanze tumenye icyo ari cyo mu buryo bw'umwuka
noneho rero sibyo noneho rero gusoma reba noneho aho ngaho wari uri gusoma ku murongo wa 18 w'igice cya 13 bakubwiye ko icyakubwira inyamaswa ari ukumenya umubare wayo
yego
siko bakubwiye
yego
noneho rero ubwo nitumara kumenya uwo mubare turahita tumenya inyamaswa sibyo sibyo nyine bibiliya yatanze umwanya mwiza woroshye wo kumenya inyamaswa umurongo wa 18 usubiremo uhite nkwite nkwereka iyo nyamaswa noneho sibyo
none se inyamaswa ni umubare w'magana
bibiliya rero turi gukoresha
yego
kuko nta kuntu wamenya inyamaswa utagendeye kuri iryo jambo biriya yakubwiye ahubwo
tugiye kangahe
umurongo wa 18 tugiye kwiga ko
ubwenge buri ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa
ngaho rero burete gato sibyo iyo nyamaswa ifite umubare w'umuntu siko bavuze ni ukuvuga ngo niba iyo nyamaswa ifite umubare w'umuntu ni ukuvuga ngo niharamuka habonetse umuntu sibyo ugira umubare 666 arabasobanuye ko ari iyo nyamaswa
ugira ate noneho umubare
uwo mubare uwugira gute turaza kureba uburyo awugiramo.
Reka nkubwire, reka nkubwire bro. Njyewe reka nisesengurira inyamaswa ndaza kuyigusobanurira ahubwo.
Dore inyamaswa.
Nari nakoresha Bibiliya ndakubwira ahantu usoma.
Oya reka nanayikwereke n'ahandi hose birimo.
Gusa nkambwire nta kibazo.
Uwo mubare 666 uvuga ikiromani cyitwa umuyobozi wa Kiliziya Gatolika papa.
Ngiye umva Bibiliya ndashaka gukoresha Bibiliya.
Ehe none
wore inyamaswa nishi nishi.
Ego none
wore gukoresha Bibiliya.
No jya mu Danieli. Mu gice cya karindwi. Gice cya karindwi.
Na kibazo wowe
ibyo minsi yo wari wanambajije nayo y'imbabazi zigomba kurangira
yego
nabyo kugira ngo ubyumve nuko usobanukirwa nuko amezi 42
eh
angana n'iminsi 2260
ibyo nta kibazo byo birumvikana
noneho jya muri Daniyeli igice cya karindwi
umurongo wa kangahe
noneho ku murongo wa ndongera mbona indi nyamaswa ku murongo wa gatanu
akavuga ngo
okay hera ku murongo wa gatatu
muri iyo nyanja havamo inyamaswa enye zidasangiye ubwoko ya mbere yasaga nk'inzu ifite amababa ntakizo nihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe igahagarikwa ku isi ihagarika amabuye yemye nk'umuntu kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu dongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe kandi yari itambitse imbavu eshatu mu mikaka yayo barayibwira bati byuka ukoshomere inyama nyinshi indi n'inyamaswa isa n'inka ku mugongo wayo yari ifite amababa ane asa n'ay'igisiga kandi yari ifite imitwe ine ihabwa ubutware hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretse ibyo neretswe nijoro mbona
niyo ya nyamaswa rero tugiye wari ukumbaza y'ubupapa he
yego mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba
komeza
iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi n'imbuga byinshi cyane yari ifite imikaka minini y'ibyuma ikonsomera ibintu irabimenagura ibisigaye ibirangisha amajanji yayo ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije kandi yari ifite amahembe cumi none nitegereje ayo mahembe mbona muri iyo hameze irindi hembe ritoya imbere yaryo kugwa amahembe atatu mu yari asanzwe kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye
noneho rero handi twasomye mu byahishuwe bakubwiye iby'inyamaswa yavuze
yavuze
yayindi yaramye yahawe kurama amezi 42 yaravuze ibikomeye sibyo ifite akanwa nk'ak'umuntu noneho reka turebe ubusobanuro bw'iyo nyamaswa kuko iyi ngiyi ya kane ni nayo yayindi yo mu byahishuwe niyo tugiye gusoma Daniyeli usoma titire wumve ngo Daniyeli abona umukuru nyir'ibihe byose sibyo aho ngaho niho harimo ubusobanuro bw'izo nyamaswa ngaho soma gusobanura inzozi za Daniyeli sibyo ku murongo wa 15
muri Daniyeli n'ubundi
gice cya karindwi umurongo wa 15 handi wari uri nyine komeza
yewe Daniyeli ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima nambabaza cyane nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho mubaza amashira kinyoma y'ibyo byose nabimbwira nsobanurira impamvu zacyo ati izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami bane bazaduka mu isi.
Inyamaswa ni iki? Inyamaswa icyambere cyumvise ko inyamaswa yavuze inyamaswa yavuze abami b'isi sibyo bazaduka mu isi. Urumva ko inyamaswa kubwira umuntu ngo ni inyamaswa si ukumutuka ko inyamaswa ni n'abami sibyo?
Abami
komeza rero usome wumve ya kane uko imeze.
Ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami babuhindure bube ubwabo iteka ryose.
Abera bisumba byose n'abantu bameze bate na twabasomye mu byahishuwe 14 umurongo wa 12 niwo wabasomye ngo aha niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Abera ni abitondera amategeko y'Imana 10 n'isabato irimo
nta kibazo.
Soma ku murongo wa 19 komeza.
Mera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose
kuko niyo yonyine yashatse kumenya ibyayo kuko iyo niyo ya nyuma izarangirana n'isi.
Yari iteye ubwoba cyane bitavuga ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa ariyo yaconcomeraga ibintu ikamenagura ikanabimenagura isigaye ikabishyiribangisha amajanja yayo kandi nifuza kumenya iby'amahembe cumi yari.
Amahembe cumi wayumvise
ni iki?
Ni abami icumi bategekanaga n'umwami w'Abarumani. Turaza guhita tubona impamvu inyamaswa ivuga ubwami bwa Roma ya kane kuko turabisanga mu byahishuwe 17 ariko komeza usome wumva aya mahembe icumi ariko ntuyibagirwe n'ihembe n'ariya mahembe atatu ntuyibagirwe yavuyemo rimwe.
Iyi ngingo nifite ibibazo byinshi ntabwo wabinsubiza aka kanya
uyikomeza.
Kandi nifuza kumenya iby'amahembe icumi yari ku mutwe wayo n'iby'irindi hembe byameze byameze akutu asanzwe akarandurwa imbere yaryo ari ryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye ryarushaga ayandi gukomera. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera rigenda kubanesha.
Abera twabonye ko abitondera amategeko y'Imana 10 n'isabato irimo
yego
bakajya kwizera nk'uko Yesu ngaho ryarabagwanije genda kubanesha sibyo? Komeza.
Kugeza aho umukuru nyiri ibihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose.
Ukurikije umukuru nyiri ibihe byose avuga urumva ari nde?
Ni Kristo.
Ni Yesu Kristo sibyo? Urumva Yesu Kristo aza mu mahoro cyangwa aza inyamaswa yenda kumara abera be?
Yego ndi kubyumva rwose. Igihe kirasohora abera ruranshiranye.
Igihe kirasohora abera bahabwa ubwami sibyo? Maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane uri kuhabona
umuriro wanshiranye ngeye yavugiye kunzima na telefone.
Noneho rero turasubira sibyo?
Nta kibazo uri kumva.
Noneho hari aho turagera bakavuga iby'igitambo gihoraho ariko gukuraho isabato bagashyiraho icyumweru urumva?
Nta kibazo ibyo bintu rwose
hagashyire noneho iminsi 1335 yasagiye kuza ejo 2024 ugira amatsiko ariko niko bimeze.
Yego nta kibazo kabisa.
Turaza gusubira nubona umuriro cyangwa dukomeze twige.
Sha nta muriro mfite wangu nicyo kibazo igiye kuzima.
Reka tuvuge nta kibazo uraza kuzima. Noneho twari tugeze ku murongo wa 23
tuvuge nyisomete nta kibazo.
Ku murongo wa 23 maze wa wundi arambwira ati uwo nguwo uribaza uwo muntu ari kubaza uwo ari we ni marayika witwa Gaburiyeli sibyo? Maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi. Uri kubyumva? Inyamaswa ya kane kizaba ubwami bwa kane kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose buzaconshomera isi yose buyisiribange buyimenagure. Ibaza ubwami buzategeka ntabwo ari ubwami bwategeka igihugu cyonyine ngo ni u Rwanda n'u Burundi bugomba gutegeka isi yose sibyo bukayisira ibanga bukayimenagura bukoresheje ubupfukamunwa za coronavirus climate change ni ibintu byinshi cyane ubugami buri gukora mu iminsi urumva kugira ngo bushyireho ikintu kimwe bita new world order butangiza itegeko ry'icyumweru new world order igendeye ku idini rimwe urumva kuri economy imwe urumva urumva kuvuga ngo new world order ni imitegekere y'isi igomba kureba buri muturage w'isi yose bitavuze nationalite yarasanganywe mu bishize kuko ubu umwaka 2020 nta gusa no 2019 nta n'undi mwaka bisa mu myaka yabayeho ku isi kuko uyu ni umwaka wo gutangiza icyo bita imitegekere y'isi nshya kandi ibintu byose uri kubona birapanze biri planet nta na kimwe cyapfuye kuba uhazaza ntago nge nk'umudokteri nk'umuganga sibyo ntago coronavirus ari indwara umuganga atavura nk'umuganga usanzwe sibyo ku buryo byaba ngombwa ko yinjira mu mategeko yinjira mu butegetsi bwa leta nkaho ari umwanzi w'igihugu urumva kuko hariho n'izindi ndwara twagiye tuvura zifite ubukana ndetse zanakwica vuba kurusha coronavirus mu gihe kugira ngo abanduye coronavirus ngo bamwe batashye sibyo nyamara malariya igaragura umuntu mu minota 15 akaba arapfuye kandi si yose iriho malariya sibyo iyi coronavirus ni indwara yateguwe mu buryo bwa kijezuwite urumva imaze gutegurwa mu buryo bwa kijezuwite bashyira muri plani yo kuzayiteza yo kuzayifashisha mu gushyira ku isi yose kuri gahunda idashobora umuntu wese adashobora kwikuramo kereka uwakemera gupfa uwakemera gupfa rero aboneka muri ba bera Yesu azaza gutabara noneho ni iki gituma yakemera gupfa rero sibyo tageti ya coronavirus ni ugushyiramo abantu bose ku isi yose urukingo rurimo akuma bita microchip kandi ako kuma bita microchip ntago mu rukingo kagaragara ko kaba kari mu mazi muri solution bivuze iki rero sibyo biravuze ngo iriya solution bazatera mu muntu izinjiramo na materiyeri nyine z'amabuye y'agaciro nk'uko wabyize muri shimini warabyize zishobora kugenda zikidepa mu mubiri w'umuntu zigakorana n'uburyo buri genetike bw'umuntu bakayita indangamuntu iri elegitoronike umuntu agendana icyo bita ID 2020 sibyo noneho rero aho uzajya ugenda hose uzajya witwaza umubiri wawe gusa nta mafaranga bazakenera ko uba ufite mu mufuka iyo ni new world order uzajya ushyira igikumwe ahantu kubera ko ufite microchip kuko icya mbere cyo bazaba bakeneye kumenya ngo wakingiwe coronavirus ushyire igikumwe ahantu wahita abona ko wakingiwe sibyo noneho mwiyo nuza mwako kuma bazaba barashyize mu mubiri bazagakonekitingaho indangamuntu y'umuntu mbese ikintu cyose kiranga umuntu ku buryo konte zawe atari ibintu ziri kugendana kuri telefone kuko telefone nazo zidufata mu ntoki nazo ntago nubwo bavuga ngo buzikoresha transaction z'amafaranga zizata agaciro kugeza ku rwego udashobora kuba wayikoresha ngo utanduza mugenzi wawe icyorezo coronavirus kugeza igihe bazamara gukingira abantu none abantu bose nibamara kubakingira bose sibyo nibwo bazaba bashyizemo uwo mubare 636 mw'iyo microchip urumva noneho uwo mubare izaba ari code ituma abantu bose ku isi bayifite bagaragara ko nta kibazo bateze isi kuko niba bavuze ngo dukore ibi ngibi ubwenge bw'umuntu niwe uzashobora kubihakana bitewe na manipulation nk'ukuntu robo iba manipire bazaba baramanipiye abantu kubashyira ku myumvire imwe sibyo uzareba hari amafilimi y'amavampire bajya bakunda gukina sibyo ariya yerekana uburyo bashobora kuba umuntu wanze gukora ibyo bashaka bamuporogaramu agakora ibintu bo bashaka kandi bikemeza urumva noneho new world order rero nta perezida n'umwe wo ku isi washobora kuyopozaho kuko abaperezida bose bo ku isi bagomba kujya i Vatikani kwa papa ndetse n'abari mu makonfuri bose barabatumira bakajyayo na Sudani y'epfo na Sudani ya ruguru ngira ngo urabizi ko abamashari bagiyeyo icyo baba bagiye gukora ni iki rero bajya kubabwira ko iyi si itegetswe na Roma ubwami bwa kane butegetse isi kandi Roma ikaba idahagarariwe n'umwami wayo w'umupagani witwa Constantino w'icyo gihe wahaye ubutegetsi ubupapa ahubwo hari icyo bita Donation of Constantine. Ni dokima Constantine yahaye abategetsi ba Kiliziya Gatolika. Iremerera kuzasigara bategetse isi mu gihe ibindi bihugu icumi byategekanaga na Empire Rome bizabyamaze kuyiyopozaho. Noneho imbaraga bagombaga gukoresha zo gutegeka isi bazikoresheje mu gihe cy'imyaka 1760 kuva muri 1538 kugera mu 1798 muri Revolution Française, mbere ya Revolution Française yo gatoya. Ubwo umwamperi witwa Napoleon yagiye mu Roma agafata umupapa witwa Pio akamufunga akagwa muri gereza. Niba wariza amateka ya Revolution Française ukigana na siècle de lumière, ibintu biriya bintu byose twize bikwereka uburyo abapapa iyo yemezaga ikintu ntabwo nta mwami wakiyopozaga, ari nacyo cyatumye Napoleon ajya kurwana nawe, kuko yakoreshaga imbaraga za gisirikare apana gushyingira no kubatiza. Niko byari bimeze. Noneho Vatikani iyo yakoreshaga izo ntwaro ya gisirikare kugira ngo itegeke isi, kugira ngo ubwami bw'abaromani bwa bundi Yesu yavukiyemo ya nyamaswa ya kane kandi butagomba kuvaho kereka Yesu agarutse, kuko n'ubundi Yesu azasanga buri kurenganya abera, kandi abera n'abitondera amategeko y'Imana 17 batirimo kandi bagiye kubamara, kuko twasanze ngo aza ari uko bagiye kubamara akabacungura akabaha ubwami butazashira by'iteka ryose. Noneho Vatikani usibye kuba yarahuye na mwami na mpereri wa nuza wa Ubufaransa witwa Napoleon akica umupapa, bagize ikibazo cy'uko havutse abitwa abaprotestanti. Abaprotestanti ni abantu bameze baterera, ni abantu bavukiye guhakanya inyigisho za Roma kandi ari abapadiri babikoze. Ni ukuvuga ngo igihe abaprotestanti bavukaga, abapapa bari bategetse isi bategesha igisirikare, nta mutegetsi w'isi wakwiyopoza ku byo bavuze. Noneho umuprotestanti wuvutse kandi wukozwe n'abapadiri, ibihugu bimwe bihitamo kuba ibiprotestanti, sibyo? Ubupapa butakaza imbaraga mu ibyo bihugu, buhita bukora umutwe witwa umutwe w'abajezuwite ukozwe n'umusirikare witwa Ignatius Loyola w'umwesipanyoro. Uwo mutwe uberaho kuvuga ngo tugomba kugarura ibyahoze ari ibya papa mu maboko ye. Nta gihugu na kimwe gishobora kuvuga icyo papa adashaka ngo gikorwe. Kandi ntitwabishobora ubuprotestanti bukiri mu isi, kuko bwageze influence mu byatumye ibihugu bimwe na bimwe byiyomora ku papa. Noneho ubuprotestanti Imana irabuhindura format yabwo, uko bwatangijwe n'abitwa ba Luteri. Imana yahinduye format yabwo mu 1844 kugira ngo kuba upirata bizagore abajezuwite. Urumva? None abajezuwite byageze mu 1844 baramaze kwinjira mu baprotestani, ndetse banabumvisha yuko bagomba kongera kwisubiza kuri Roma. Noneho bikomeza bityo bigirinda bigera mu mwaka w'igihumbi ku itariki 31 z'ukwa cumi 2017. Urumva? Abajezuwite bamaze gusinyisha abaprotestani ku isi yose, bahagarariye amadini ya giprotestani ku isi yose no mu Rwanda harimo, yuko ubuprotestani bucite ku isi yose. Iyo dokima bayita a reforming Catholic Confession, iri kuri internet, ntabwo abantu bayizi kuko yakozwe mu ibanga rikomeye. Impamvu yakozwe mu ibanga rikomeye ni irihe? Nuko abanyamadini bose nawe ubwawe aho witwa ngo uri umunyedini, amazina yawe yanditswe mu bitabo by'iryo torero mu rwego rw'igihugu kugeza mu rwego rw'isi bitewe n'idini rya reporting. Ayo mazina yose kuva ku itariki 31 z'ukwa 2017 bayohereje Vatican. Kubera iki? Kubera yuko bavuga bati nta protestanti bukiriho, aba bantu bose ni abagatulika. Urumva? Bikorwa mu ibanga. Ayo masinyatire yoherezwa mu rwego rw'ibihugu. Mu rwego rw'ibihugu bakora ibyo bita kanso z'amadini. Kanso zihagarariye amadini mu rwego rw'ibihugu, kugira ngo umugatulika, umuprotestani, umwisilamu, umuki wese babe bahuriye hamwe mu rwego rw'igihugu, bahuje imigambi yo gukora imirimo yabo bayita iy'Imana, kugira ngo uziyopoza ku byo bazavuga bazamuhe leta imubabaze imwice urubozo imufunge imuhohote. Uribaza rero yuko iyi nyamaswa ya kane bavuga ko izaba iri kurenganya abera ko yari ifite amahembe icumi kugira ngo tuyisobanukirwe neza nanone kurushaho muri Daniyeli igice cya cumi na rimwe urumva kuva ku murongo wa 36 nuko uwo mwami azakora uko ashatse yigire munini yishyire hejuru ngo asumbe imana zose wa mwami wa kane sibyo noneho iyo bavuze umwami wa kane we kumva ngo se ngo ko papa wa mbere yabayeho muri uyu mwaka ngo undi akaba ari uyu mwaka hoya buriya igihugu iyi tegeko nshinga ry'igihugu ritigeze rihinduka sibyo rikaba rigikora nk'uko waritangije ameze ubu ngubu uri kuritegeka bitewe n'uko ariwe uriho ntabwo ari we nyir'itegeko nshinga aba ari perezida wa wundi waritangije ni ukuvuga ngo ubwo bwami nibwo buba bugikomeje butitaye kuvuga ngo umuhe perezida uriho ninde muri uyu munsi ahubwo bivuze iki rero biravuze ngo uwo ari we wese utegeka kiliziya gatulika afite inshingano zo kurengera inyungu za kiliziya gatulika uko yaremwe n'uko yafunzwe kandi niyo yasimbuye ubwami bwa romani y'abapagani kugira ngo ihinduke romani ya gikristo itegeka isi na polo barayibuza abaprotestani barayibangamira ku itariki 31/12/17 isubirana imbaraga zayo inono iplaninga uburyo igomba kongera gusubirana imbaraga zayo atari mu rwa gikristo gusa no mu rwego rwa politike mu rwego rw'abaturage bakajya bavuga ngo ibi bintu turi gukora ni papa wabitegetse byanga byakunda niwe wabitegetse ibyo ni byo rero byitwa new world order nibyo bashaka gutangiza muri 2021 urumva noneho rero hano twari turi gusoma ngo nuko uwo ku murongo wa 36 wa Daniyeli igice cya 11 ngo nuko uwo mwami azakora uko ashatse yigire munini yishyire hejuru ngo asumbe imana zose kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza imana nyamara azishyira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera kuko ibyagambiriwe bizasohozwa urumva tinya umwami wanditse muri Bibiliya sibyo kandi uwo mwami ntazita ku mana z'abasekuruza cyangwa kugushaka abagore urumva cyangwa kukitwa imana cyose sibyo kuko azishyira hejuru ngo asumbe byose babyumvise ni kiliziya gatulika niyo yabujije abantu bose bakora umurimo wabo kuvuga ubutumwa muri yo gushaka abagore urumva kandi noneho abandi bapapa bahozeho ntibigeze bifatanya n'abisilamu ntibigeze bajya mu misigiti ntibigeze bajya gukorana n'ibigirwamana n'abasenga ibigirwamana ariko umupapa waje w'umujezuwite witwa papa Francis we yagiye ajya mu misigiti sibyo mu gihe umusigiti wavuga ngo nta mukasiri winjiramo hano papa yinjiye mu misigiti sibyo arababwira ati ndashaka ko tugira ubumwe ni mu byanga tuzabamara urumva babyanze bakoresha Amerika irabarasa yica ba Kadafi yica ba Saddam Hussein yica bariya bo muri za Tunisia yica yica ba Osama mbese yise okay abisilamu bose b'intagondwa babateje Amerika irabanzira bahashya bamaze kubacogoza kugira ngo babone ukuntu babinjizamo imyumvire yabo yitwa iya gikristo ariyo bagomba gutegekesha isi bayita iya gikristo ariko mu by'ukuri nubwo bategekesha isi imyumvire ya gikristo ntabwo ari abakristo nk'uko kristo ashaka ko baba abakristo kuko kristo ni umukristo udashobora gufata imbunda ngo arase umuntu kandi kristo ni umuntu nubwo agiye mu ijoro ariko umenye ko ari umuntu noneho rero iyo mbaraga bitiriye kristo yo kurasa abantu nk'uko Napoleon yagiye kurwana nawe ati mwebwe mwadutesheje umutwe ngo papa ndamufunga niyo na ba Luteri bavuze ati mwebwe mutesha abantu umutwe kandi muzi n'amateka icumi y'imana n'isabato ntimuyizi musenga bapfuye kandi yesu yatubujije gusenga ikindi kintu dusenga usibye imana yonyine niyo mbaraga papa yitira ko ari umukristo abantu bakurikiza amategeko y'imana bakagira kwizera ko yesu badakeneye gukurikiza bitewe n'uko babwiwe yuko nibabikurikiza ari byo bitakuranya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Sibyo? Kandi ko umuntu uzanya inyamaswa n'igishushanyo cyayo ari we uzajugunywa muri wa muriro ucumba iteka ryose. Kandi ko kumenya iyo nyamaswa bihera ku kumenya umubare wayo ko ari 636. Noneho rero uko umunsi bashyizemo abantu muri 636 ubwo buhanuzi buzaba bwatangiye. Sibyo? Kandi ubwo buhanuzi buzaba bwegereye kurangira ku isi. Kuko umuntu wese witondeye amategeko 10 y'Imana akagira ubwami kwa Yesu ntagomba gufata uwo mubare 636. Muri make ntagomba gufata urukingo. Urumva? Noneho nibamara nibabona abanze gushyirwa mu rukingo ukuntu utagenda mu mujyi wa Kigali utambaye agapfukamunwa niko bazarenganya abo bantu. Tekereza yuko uburemere agapfukamunwa gafite mu mujyi wa Kigali nibigera ku rukingo kwa kundi winjira muri banki bashyira ufite utwuma bagushyira ku mpande tukajwigira, hari amarobo azabashinzwe gukora ako kazi ari ku mihanda bamenye ngo mu modoka harimo abantu batambutse badafitemo iki microchip babasohoremo. Mwebwe murashaka kwanduza abantu coronavirus nk'uko uzi wajyana abantu saa tatu z'ijoro iyo zigeze bajyana ahantu hehe muri stade kandi batarashyiramo microchip. Bivuze ngo nibamara gutangiza inkingo ku isi yose kwa kurenganya bera twasomye Yesu azasanga benda kubamara kuzaba gutangiye. Urumva? None ikindi ni uko atari inkingo gusa zonyine zaba ziri gukora, zizaba zijyanye n'icyo bita itegeko ry'icyumweru. Itegeko ry'icyumweru impamvu rizaba naryo rijyanye n'izo nkingo ni ukubera yuko muri New World Order y'abantu bafite inkingo gusa, udafite inkingo akaguma muri lockdown, urumva? Bamufata bakamufunga, bazagira n'ubwo batanga itegeko ryo kubica. Urumva? Ubwo nibwo gutegetse Imana yarebye isanga butaba ku isi ngo bumareho igihe kuko bubuza abantu uburenganzira bwo gukora icyo bashatse kandi bukaba bubayobora mu myumvire ya Kiliziya Gatulika. Kandi imyumvire ya Kiliziya Gatulika ivuga ngo umuntu wapfuye arumva, kandi Yesu yavuze ngo ninza abapfuye bazazuka, bivuze ngo ivuguruza ko Yesu yavuze ngo abapfuye ntibumva bazazuka nazo, bivuze ngo iyobowe mu buryo buri against iby'Imana ishaka. Nibwo Imana yahisemo kubahereza amezi 42 gusa kuko bayarengeje, nta muntu wasigara kuri ino si atari ku myumvire yabo. Kandi abantu bose ariko isi bageze ku myumvire ya Kiliziya Gatulika, Yesu wagiye mu ijuru urumva yaba ataye agaciro mu isi kubera ko imyumvire bigisha siyo Yesu ashyigikiye. Bivuze ngo niyo mpamvu Yesu agomba kugaruka akabatabara, abiyemeje gupfa urwo rupfu, biyemeje gufata imyanzuro yo kwiyemeza gupfa ku giti cyawe. Sibyo? Urabyumva nawe ko nudafata urukingo ukurikijwe agapfukamunwa kameze, urumva akarengane uzaba ugiye. Urabyumvise? Ako karengane rero nukajyamo udafite imbaraga z'Imana arizo turi kurarikira abantu kuzishaka hakiri kare, ukwa cumi kutararangira kutaragera, abantu bazakubitwa vunagurwe babyemere bamaze guhondagurwa. Urumva? Kuko na Yesu ubwe ntazaba abana, ntibazaba biyandikishije mu ngabo za Yesu zimwe azacungura. Ariko hari icyo bita season of creation, sibyo? Kizatangira ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda uyu mwaka, gitangiranye n'icyo bita creation Sunday. Urumva? Creation Sunday bivuze ngo buri cyumweru abantu bagomba kuruhuka ku cyumweru, kandi hakabaho ibintu bimeze nk'uko lockdown bimeze, nta shifte ziri gukorwa. Sibyo? Bikaba bitari bya bitegeko mu isi yose, ahubwo ari kubimenyereza abantu buhoro, bikazatangira ku itegeko mu mwaka utaha. Urumva? Noneho hakaba icyo bita Paris Agreement. Urumva? Paris Agreement urayizi?
Paris
Agreement. Niba utayizi usoma imyanzuro y'Imana yo mu kwa gatandatu uza kwishyura ku isomo. Iyo myanzuro y'Inama y'Abaminisitiri yo mu kwa gatandatu yo mu Rwanda ivuga yuko bemeje ko bagomba gushyira amasezerano ya Paris mu bikorwa mu Rwanda. Kandi amasezerano ya Paris yo gukoresha amakorwa nayo kuvuga ngo kurwanya ihindagurika ry'ikirere, bashyiraho umunsi umwe ku isi wo kugabanya karubone mu kirere, imodoka zigahagarara ntizigende, urumva? kuko bicucuma imyotsi ya karboni indege zigagarana zigende urumva ibikorwa byose activity abantu bakora bakazihagarika ku munsi umwe bihitiyemo uwo munsi bemeje kari ku cyumweru urumva no bakavuga ngo ubukungu bwaraguye muri coronavirus abantu bakwiye gukora cyane iminsi yose kuko babonye umunsi yo kuruhukaho bagakora kuva ku mbere kugera kuwa gatandatu kandi gukora kugeza ku mbere kugera kuwa gatandatu umenye ko kuwa gatandatu si ariyo sabato y'Uwiteka uzirikane ko iyo wishe itegeko ririmo amategeko icumi yose uyishe ntabwo leta izamuvuriza abaturage bayo kutica isabato kuko bazababwira ngo mukore iminsi yose bivuze ngo nta muturage n'umwe usibye uwahangana ngo akomeze arwara nta n'umwe leta yagira inama yo kweza isabato bivuze ngo iryo tegeko ry'icyumweru nibyo bita ikizira cy'umurimbuzi muri Daniyeli igice cya karindwi komeza usome noneho tugeze muri Daniyeli igice cya munani urumva muri Daniyeli igice cya munani umurongo wa cumi na rimwe sibyo ngo uri kuhareba ngo nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo urumva rya hembe reka wumve ukuntu iryo hembe kuko iryo hembe niryo bavuze rya ndi ryakuyemo andi mahembe atatu ngo rihinduka umva ngo kuri rimwe muri ayo hashamikaho agahembe gato ku murongo wa cyenda karakura cyane kaba rinini ryerekeye ikusi iyo bavuze ikusi bavuze mu majyepfo y'isi sibyo n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza urumva rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabisiribanga urumva umurongo wa cumi na rimwe ngo nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo urumva rimukuraho igitambo gihoraho urumva kandi ubuturo bwera burasenyuka urumva ngo izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo ku bw'igicumuro urumva iby'ukuri ribijugunya hasi urumva rikajya ribasha ibyo rigambiriye urumva ubwo ni ubutegetsi bw'ubupapa igihe buzaba muri New World Order urumva nyuma numva uwera avuga ati maze undi wera abaza uwo wavugaga ati sibyo ibyo byerekanwe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha igicumuro kinyagisha ni icyumweru ni itegeko ry'icyumweru kubwira abantu ngo icyumweru niyo munsi wo gusengaho urumva bizageza ryari ubuturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa urumva cumi na kane ngo arasubiza ati urumva bizageza iminsi ibihumbi bibiri na magana atatu uko bukeye bukira urumva nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa urumva iyo minsi ibihumbi bibiri na magana atatu ingana n'imyaka ibihumbi bibiri na magana atatu bitewe n'uko muri bibiliya ahantu bita muri Ezekiyeli igice cya kane umurongo wa gatandatu handitsemo ko Imana ibara umunsi umwe ikawunganisha n'umwaka umwe urumva noneho ubusobanuro bw'aya magambo rero uko buvuga sibyo uraza ugasanga muri Daniyeli igice cya cyenda ku murongo wa makumyabiri na gatandatu na makumyabiri na karindwi igice cya cyenda ku murongo wa makumyabiri na gatandatu kujya ku makumyabiri na karindwi haranditse ngo ibyo by'umweru uko ari mirongo itandatu na bibiri nibishira Mesiya azakurwaho iyo bavuze Mesiya bavuze Yesu kandi ntacyo azaba asigaranye maze abantu b'umutware uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera ubuturo bwera yumvise ko na hirya twabuvuzeho uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka urumva ko uwo muntu ntashobora kurangira imperuka itaje kuko ngo bizarinda bigeza imperuka kandi bizarangiza harimo icyo bise ibyago n'intambara noneho kadusome ndaza kwereka iyo ntambara n'ibyo byago uburyo ari byo bigiye kuza mu iminsi ngo niko noneho ngo niko bitegetswe mu 27 rero gice cy'9 ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye urumva uwo mutware nyine uwo nguwo uzakura buturo bwera ni wa wundi twabonye w'ihembe rinini urumva wa wundi ukura igitambo gihoraho ari wo wajyanye inyamaswa nyine yavuye mu ihembe ari wo bwami bwa papa muri New Old Order urumva ngo uwo mutware azasezerana benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe urumva twabonye ko Imana ibari umunsi nk'umwaka
yego
icyumweru ni iminsi 7 icyumweru kimwe n'imyaka 7
yego
mu isezerano rikomeye ngo nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo urumva ngo umurimbuzi azaza kwibaba ry'ibizira urumva ngo maze kugeza ku meruka yategetswe urumva ko bizageza ku meruka uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi ni ukuvuga ngo umurimbuzi ni uwo nguwo ugiye gushyira amategeko y'uko udafite agapfukamunwa ufite udafite urukingo agomba kwicwa agomba gufungwa agomba kubuzwa epfo na ruguru sibyo kandi ntibikorwe mu gihugu kimwe ngo birekwe mu kindi bigakorwa ku isi yose kuko ubutegetsi bwari ubw'isi yose kandi ko afite isezerano yasezeranye na benshi rigomba kumara icyumweru ryagira hagati akabuzanya gutura n'amaturo n'ibitambo cya gitambo gihoraho tuhasomye ryangwa azakuraho wacyumvise ko nabyo bizageza imeruka ku 8 sibyo ngo agashyiraho igicumuro kinyagisha sibyo none iki cyumweru cyatangiye ku itariki 31 z'ukwa 10 na 17 kizarangira ku itariki 31 z'ukwa 10 na 24 kandi gishobora kurenga kuko ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye ryari nakubwiye ryitwa Reforming Catholic Confession rimare icyumweru kimwe ntishobora kumara icyumweru ntishobora kurenza icyumweru nikigera hagati urumva nikigera hagati ni ukuvuga ngo fata imyaka 7 ugabanye 2 bigera mu kwa 2021 ngo nikigera hagati azawuzanya ibitambo n'amaturo sibyo ni ukuvuga ngo igitambo Imana ivuga ni igitambo ishaka y'ubwayo sibyo ibitambo ni amasengesho akorwa ku ruhimbi kandi amasengesho akorwa ku ruhimbi ntabwo ari amasengesho y'abantu batubahiriza isabato y'Imana batakurikiza amategeko y'Imana n'isabato irimo kuko Imana yavuze ngo uwize amategeko atumva amategeko gusenga kwe ni ikizira urumva ntabwo Imana ishobora kwihanganira abantu basenga batubahiriza amategeko yayo gusenga kwayo byitwa ikizira ahubwo ba bandi bakurikiza amategeko y'Imana bagashyiramo n'isabato batamba ibitambo bya buri sabato nibyo bazakuraho cya cyumweru kigeze hagati 2021 babuzanye noneho ngo umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira ubwo uwo mwanya babuzanyije bashyizeho icyumweru bakuyeho ibyo bitambo isabato abantu batakemerewe gusenga ku isabato ahubwo bari gusenga ku cyumweru gusa hazaba hatangiye ubutegetsi bw'umurimbuzi noneho nyirizina wa New World Order ubu ngubu papa ntabwo wamenya ko ategeka isi ariko niba babushyiraho itegeko ry'icyumweru azaba azigaragaza ko ari ubutegetsi kuko icyumweru cyavuzwe muri Vatikani noneho umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira ngo azaba aje rero nyine ageje ku ngoma nyine sibyo ibaba ry'ibizira rizamuzana ni irihe rero ni izi coronavirusi urumva ni climate change bashyizeho nyine ngo nizatanga itegeko ry'icyumweru muri Paris Agreement mu Rwanda bemeje ko tugomba gutangira kwishyira mu bikorwa mu nama y'abaminisitiri yo mu kwa 6 urumva niyo season of creation yajya gutangiza creation Sunday ku itariki ya 1 z'ukwa 9 2020 urumva ngo ibyo byose byitwa umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira ibyo nibyo bizira ari kuzaho mbese bizajya 2021 yamaze kuba set maze kugeza ku meruka yategetswe urumva ko n'ubwaje ntazamara igihe kirekire azahita ageza ku meruka kuko babonye ko azagutegeka amezi 42 uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi uburakari rero niwo bwa wundi twasomye ngo ni inzoga iri mu gacuma k'umujinya w'Imana idafunguye mama noneho rero sibyo twahoze tuvuga ku bijyanye na n'intambara n'ibyago sibyo intambara n'ibyago
hari ibyago bite ibyago birindwi by'imperuka bizatangira byanditswe mu byahishuwe 16 turaza kubisoma cyangwa reka tuhite tubijyaho kugira ngo kuko turahita tubijyaho nabyo sibyo byahishuwe 16 rero ku murongo wa mbere urumva kitwa yavuga ngo ibyago by'imperuka bitera sibyo wahageze byahishuwe 16
oya ndamirangiye kuko ari ibintu ndimo ndikeba nashaka gukaza
ariko mu byahishuwe 16 titre iravuga ngo ibyago by'imperuka bitera
yego
noneho reka twumve impamvu ibyago by'imperuka ari wo mujinya w'imana nyine ariko burakari bw'imana ngo noneho mu byahishuwe 15 umurongo wa mbere haravuga ngo mbona mu ijuru ikindi kimenyetso sibyo na kuko titre ya 15 iravuga ngo ibyago birindwi by'imperuka sibyo ngo mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza urumva ngo nicyo bamarayika barindwi bafite ibyago birindwi urumva ari byo by'imperuka kuko muri byo arimo umujinya w'Imana wuzurira umujinya w'Imana wuzurira hehe mu byago birindwi by'imperuka sibyo kandi uwo mujinya w'Imana twawusomye ahandi ngo ahandi ngo abantu bose bazaba inyamaswa y'ishanca bazanywa ku mujinya w'Imana ariyo iri mu gacuma k'umujinya wa nyine ngo mu nzoga idafunguyemo amazi kandi inyamaswa twayimenye ko ari ubupapa ikimenyetso cyayo n'ishanyo cyayo ni icyo cy'umweru nizo za microchip zayo 336 kandi kugira ngo usobanukirwe neza n'ubuyobere bw'ibi bintu byose bizaba muri 2024
ariko byaratangiye
bizatangira mu kwa kabiri kwa 2024
ngo bizatangira
nyine hagomba kuba amezi 42 y'inyamaswa igomba gutegeka ariyo myaka 3 n'amezi 6 kandi inyamaswa izategeka ari uko bashyizeho itegeko ry'icyumweru ku isi yose ku gahato ariho umwaka utaha mu kwa kabiri nubwo bagiye gutangiza muvoma yo kuzashyiraho icyumweru izatangira na ryo bita season of creation na icyo bita creation sunday kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda uyu mwaka imyaka 3 rero n'amezi 6 birangira ku itariki 31 z'ukwa karindwi 2024 sibyo noneho rero hano twari tumaze kumva ko umujinya w'imana wuzurira mu byago birindwi sibyo noneho reka twisomere bya byago birindwi twumve igihe inyama ubutegetsi bw'inyamaswa buzaviraho muri ibyo byago birindwi ngo numva ijwi rirenga rivugira ku murongo wa 16 ku gice cya 16 murongo wa mbere ibyago by'imperuka bitera numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika barindwi riti nimugende musuke mu isi izo nzabyandwi z'umujinya w'Imana bazisuke hehe
bazisuke inzabya ngo bazisuke
numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero rwo mu ijuru nyine ribwira abo bamarayika barindwi babandi bafite ibyago birindwi nyine riti nimugende musuke mu isi sibyo izo nzabya ngo iz'umujinya w'Imana urumva
suke
mu isi iki gihe uragitekereza ukuntu bizaba bimeze imana ivuze ngo musuke ibyago mu isi kizaba ari igihe kidasanzwe sibyo kandi ntabwo bizasukwa mu rwanda gusa bizasukwa ahantu hose ku isi akazi kuvura bizaba byahagaze my dear sibyo no gukora ibintu byose dukora bizaba byahagaze sibyo tugomba kumenya n'ibyari bizahagarara niyo mpamvu kwiga ubuhanuzi bikenewe urumva kugira ngo twitegure sibyo umurongo wa kabiri uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa cya ya nki
ya nyamaswa
bakaramya igishushanyo cyayo urumva bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi urumva uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja ihinduka amaraso nk'ay'intumbi ubwo ikimenyetso cya nyamaswa ni abantu bose bazemera icyo cyumweru bagiye gushyiraho noneho igishushanyo cyayo ni ukwemera imitegekere ya leta ifatanyije n'idini aho idini ribwira leta ngo uno muntu yanze gukora ibyo dushaka ni mu mufunge noneho abantu bagatinya idini ko ribarega kuri leta bagakora ibyo leta ishaka kandi bitandukanye n'iby'imana ishaka abo bose uzasanga ku isi yose abantu benshi bakoze ibyo bintu kandi Imana itabishaka mbese ni ukuvuga ngo turi muri muvoma irangiza isi ubu ngubu yatangiye urumva turi muri muvoma irangiza isi nta yandi mahitamo dufite umuntu afite guhitamo gukurikiza inyamaswa ariyo butegetsi bwa Papa New World Order ariyo Paris Agreement by'icyumweru n'ibiki byose na microchip cyangwa se agahitamo Imana bakamurenganya cyangwa bakanamwica urumva noneho rero ngo uwa kabiri asuka urwabya rwe uwa mbere wumvise ko yarusutse kuba afite ikimenyetso cy'amaswa ibisebe bikabatera uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja ihinduka amaraso nk'ay'intumbi ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa ese amazi nahinduka amaraso mu nyanja ubwato buzagenda wapi amafi arimo azagumamo none nta bantu batunzwe n'amafi yo mu nyanja urumva ko ubuzima already buzabwatangiye kurangira ku isi mu bantu sibyo ibi bisebe bavuze hano haruguru nta muganga wabivura urumva noneho ngo uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko nabyo bihinduka amaraso bigira bite amazi unywa ya jibu aho bayavoma hazongera kuboneka ntabwo bizongera urumva ibi ni ibikwereka ko ubuzima ku isi buzaba buri kugira gute buri kurangira sibyo kandi ntibushobora kurangira bitakuruwe n'inyamaswa kuko icyaba kizatuma birangira ni uko inyamaswa izaba igiye kwica abantu bera b'imana igiye kubamara
yego
nk'uko twabibonye kugira ngo ubwami bwayo bukurweho buhabwe abera ahubwo babandi bashaka kwicwa sibyo numva marayika wa kane ngo numva marayika w'amazi avuga ati wawera we uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho urumva uri umukiranutsi kuko uko ariko wabitegetse urumva twageze mu mperuka urumva ngo bavugishije ngo bavushije amaraso y'abera abera barababariye cyangwa bavushije amaraso ngo bavushije amaraso y'abera abera ni babandi bitondera amategeko cumi y'Imana n'isaha turimo bakagira kwizera nko kwa Yesu sibyo n'ay'abahanuzi ngo n'ay'abahanuzi nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa nibyo bibakwiriye urumva impamvu ibintu byose bizahinduka amaraso nuko aribyo bizaba bikwiriye abantu bose bazabifatanyije n'icyumweru cya papa urumva numva igicaniro kivuga kiti ye mwami imana ishobora byose amateka yawe n'ay'ukuri no gukiranuka ni ukuvuga ngo bya bintu byose twaheze dusoma muri Daniyeli nubwo tugeze mu byahishuwe byose ni iby'ukuri kandi ni ibyo gukiranuka noneho ku murongo wa munani ngo ni uko marayika wa kane asuka urwabya rwe mu zuba urumva rihabwa kokesha abantu umuriro tekereza izuba riri kuva n'amazi yo kunywa hari sibyo tekereza uko ubuzima bugiye kuba buri kurangira urumva abantu botswa n'icyokere cyinshi batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago kuko abantu bazi ko Imana iri kontorora ibintu byose yaremye bazatangira kwituka bati uradushaka wiki twakugize dute kuki uri kuduteza izuba twimye amazi uri kuduteza ibisebe ariko ikibazo ni uko abantu bamwe bazaba batazi ko babyishoyemo yaba babimenya kare bagakwiye kurokoka ibintu bibabeho kuko ibi byose ntibizaba ku bantu abera ntabwo bizabaho bizaba ku bafite ikimenyetso cy'amaswa kuko twabisomye ku murongo wa mbere ngo ntibihana ngo ntibihana ngo bayihimbaze kwihana ni ukwihana ibyaha umuntu yakoze icyaha ni ukwica amategeko y'Imana kandi iyo wishe rimwe yose uba uyishe ni ukuvuga ngo kuba bazabicisha isabato bakabyemera bakakurikiza icyumweru already bazabisha amategeko yose y'Imana niyo mpamvu ngo ntibazihana kuko umuntu yihana ibyaha yakoze urumva ntabwo bashobora kwihana nyine ibyaha byabo byararangiye kubikora urumva noneho ngo marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa yande
ya nyamaswa
abamarayika bane bambere ikintu bigeze bakora ku ntebe y'ubwami y'inyamaswa ariko uwa gatanu wasutse hehe ku ntebe y'ubwami y'inyamaswa asutseho ibyago bye urumva kugira ngo ya nyamaswa intebe yayo byibuze inayihagurukeho kuko ntiyari yakayihagurukaho mu byago bine byabanje noneho reka twumve uko bigenda marayika wa gatanu asuka urwabya asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa, ubwami bwayo bucura umwijima. Urumva bya bintu byose byo gutegeka isi byo kuvuga ngo mukore ibi microchip ibiki byose inkingo mwica abantu badabishaka mugire mute abaperezida bose bazi wanjye mbabwira ibyo bagomba gukora ngo umwijima uzacura ku ntebe y'iyo nyamaswa. Urumva ngo nta controle yashobora kugira ku bantu batuye isi noneho.
Ndikumva ari byinshi kandi
tugiye kurangiza noneho tugiye kugira ahantu nashakaga.
Wareka tukazabiganiraho neza twitondera.
Ngo ese gato ngiye kurangiza. Ngo kuribwa kwa ngo kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyirijuru ntibihana imirimo yabo. Ngo marayika wa gatandatu noneho we rero niwe ukomeye. Urumva asuka urwabya rwe ku muruzi runini Ufurate, n'uruzi ruri hariya hafi ya Iraq. Urumva amazi yarwo uruzi rumena mu cyo bita ikigobe cya Persia. Uribuka Amerika irwana intambara mu kigobe cya Persia iri kwica abantu b'Abisilamu hariya. Biriya bihugu byose byo mu burasirazuba bizatwera Vatican ifatanyije na Amerika. Biriya bifite intwaro za kirimbuzi za nuclear, biriya byose bazarasa Amerika bayirasa na Vatican. Urumva ngo amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe abo bami nyine b'iburasirazuba. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma. Iyo bavuze umuhanuzi w'ibinyoma ni ubuprotestani bwayobye, kandi Amerika ni igihugu cy'igiprotestani ko cyubatswe n'abantu bahungaga akarengane k'abapapa n'abapadiri na kiza gatulika muri Europe bajya muri Amerika bahunze. Ni igihugu cyitwa igiprotestani ariko kidakorera Imana, kuko cyongeye kwifatanya na Vatican na protestani bongeye kwifatanya na Vatican. Ni ukuvuga ngo nibwo bita umuhanuzi w'ibinyoma. Urumva inyamaswa ni ubutegetsi bwa Roma, ikiyoka ni ubutegetsi bwa leta budakurikiza iby'Imana. Ni ukuvuga ngo leta yo iyitegeka ntabwo ivuga ngo birivuze gutya, niyo gupfa iyo gukirakira ibyo nibwo bita ikiyoka, sibyo? Noneho ngo no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. Ni ubutegetsi bashyizeho uwo mwanya ibyo byago byabateye batangiye kuraswa noneho, sibyo? Ni kuko ariyo myuka y'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo imyumvire bazaba bafite ni imyumvire ya kidayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Hari ahantu twasomye muri Daniyeli batubwira ngo intambara n'ibyago bizagenda bigeza hehe imperuka. Iyi niyo ntambara bavugaga ibyago turi kubyumva, sibyo? Ku mirongo 15 ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Ngo ibateraniriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harimagedoni. Urumva iyo myuka itatu yateranyirije abantu mu Ruheburayo yitwa Harimagedoni niyo bita intambara ya Harimagedoni igiye kuba, kandi iyo ntambara ya Harimagedoni niyo izarangiza isi mu rwego rw'abari ku isi bazaba ari kurasana bashaka kwicana kumarana. Urumva noneho Yesu avuga ngo dore nzaza vuba, kandi uwo murongo wa 15 nyuma yaho haza intambara ya Harimagedoni, nuko ngo azaza hagati aho ngaho. Ibyo bintu bimeze nabi kandi biri muri 2024 kuko ariko Imana yabitegetse ntibishobora guhinduka. Noneho ku mugongo cyangwa ngo marayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira mu rusengero ruri kuri ya ntebe riti, ya ntebe yicayeho Yesu, sibyo? Kandi nk'uko Beni wibona ufite inyama n'amaraso niko Yesu ameze, kuko yavuye mu isi azamuka amaze kuzuka, yaramaranye iminsi 40 n'abigishwa basangira ibyo kurya bagendana impande zose. Ni umuntu rero, sibyo? Niwe wicaye mu ntebe yo mu ijuru, sibyo? Niwe ugomba kuza gusimbura ubutegetsi bwa papa, nawe ni umuntu. Urumva kandi ntago azahita gusimbura, ahubwo azahita atabara abera abajyane mu ijuru hashira imyaka 1000 kugira ngo tugaruke kuba ku isi nshya. Nyuma y'imyaka 1000 nibwo Imana izatwikisha abantu, izazura abantu bose batwike abazazuka mu zuko wa kabiri kugira ngo ku isi hasigare abera. Ngo ijwi rirenga rivugira muri rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Ngo bigize bite?
Birarangiye
ni ku itariki 15 2024 nibwo Yesu azaza. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishyitsi cyinshi. Urumva bivuze ngo Armageddon izata izara izaba muri amezi 42 ari gusoza. Urumva kandi amezi 42 n'imyaka 3 n'amezi 6 kandi ibarwa bihereye muri 2021 mu kwa kabiri kuko ariho bazashyira itegeko ry'icyumweru ngo igifite gikomeye gityo ntikigeze kubaho uhereye aho abantu babereye mu isi. Urumva ngo wa mudugudu ukomeye ugabanywamo gatatu imidugudu y'abanyamahanga iragwa. Ni ukuvuga ngo niba hari umutingito wari wamara iminota 5 hazabaho harimo umutingito ushobora kumara amasaha 24. Urumva ama etaje yose arazahuruduka nta n'icyo azaba kimaze kuko ibintu byose bizaba birangiye. Yesu azaba agiye kumanuka sibyo ngo Babuloni ikomeye yibukwa imbere y'Imana. Niba bavuze Babuloni bavuze imitegekere ya New World Order yashyizweho na Kiliziya Gatolika kugendera kuko Kiliziya Gatolika iteye. Noneho ngo yibuka imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga ariyo nkazi y'umujinya wayo ngo iha ngo ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka. Urumva ngo urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itaranto. Icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana kuko icyago cyarwo gikomeye cyane. Urumva aha niho turangije iby'ibyago birindwi ariko ikireba abadivantiste umunsi wa karindwi kuko ibi byose babizi bo barabyize. Urumva
kireba batize cyangwa kireba abantu
urumva nyine kireba abadivantiste mbere na mbere kuko ibi byose babizi bo barabizi barebwa n'icyo bita kuvuga ubutumwa bwa Marayika wa gatatu bwa wundi twasomye ruguru ku byashyo 14 murongo wa 9 kugera ku wa 13 kandi iki kibareba kivuga ko bakwiye kuburira isi ubutegetsi bwa New World Order ngo abantu be kubujyamo babwirohamo batazi ko hari ibyago birindwi bibategereje. Noneho abadivantiste umunsi wa karindwi impamvu bibareba cyane ni uko bose badashaka kuvuga ubu butumwa ngo baburire abantu. Urumva impamvu nabo badashaka kuvuga ngo baburire abantu imyiteguro bisaba ngo umuntu abuvuge kuko atari umuntu yishakamo. Urumva isaba icyo bita umwuka wera kandi umwuka wera baramusaba biyirije ubusa basenga. Urumva niyo mpamvu abadivantiste benshi muhura batashobora kukubwira ibintu by'Imana ahubwo muhurira hari abahurira nabo mu busambanyi mu kunywa inzoga mu gukora ibyaha sibyo. Nyamara ntabwo bakwakira umwuka wera bagiteye batyo. Urumva rero abadivantiste kugira ngo babeho hari umudamu witwa Ellen White Imana yanyujijemo ubutumwa bwo kutangiza itorero ry'abezi isabato ku isi ry'abadivantiste. We yaravuze ngo nibashyiraho itegeko ry'icyumweru imbabazi z'Imana zizaba zimaze amezi 3 n'igice zivuye ku badivantiste b'umunsi wa karindwi. Urumva ngo nibashyira itegeko ry'icyumweru imbabazi z'Imana zizaba zimaze amezi 3 n'iminsi 15 zivuye ku badivantiste b'umunsi wa karindwi bivuze ngo itegeko ry'icyumweru ko rizajya hagati na hagati muri cya cyumweru twabonye mu kwa kabiri nyine ku itariki 7 hagati y'itariki 7 n'itariki 16 z'ukwa kabiri. Ni ukuvuga ngo amezi 3 n'igice bigera ku itariki 22 z'ukwa 10. Urumva ibyo rero bireba umudivantiste w'umunsi wa karindwi uyu munsi mu kwa karindwi gutangira kwiyeza hakiri kare no gusaba umwuka wera kumuha imbaraga. Urumva yo kuzababwa imbabazi z'Imana kuko abazi nizibavaho zizimukira mu bantu batigeze bamenya buno butumwa turi kuvuga nibo zizimukiramo kandi bazazibamo kugeza hashize imyaka 3 yose kugeza ibyago birindwi bitangiye kugira ngo baburirwe kuko bo batabinye kuko umudivantiste we ntaho bahuriye n'inyamaswa kuko aba yaritandukanyije nayo kera. Ntaho bahuriye n'icyumweru ntaho bahuriye n'ubutegetsi bw'ubupapa sibyo. Noneho abatazasukirwa imvura y'itumba kugeza kuri 22 babonye imbabazi z'Imana bizageza mu itegeko ry'icyumweru bumva gukurikiza ibyo papa avuga ntacyo bibatwaye kuko imbaraga yakabibabujije ariyo y'umwuka wera kuko abarimo ntazaba kibarimo kuko umwuka wera ntiyaba muri abo bantu kandi Imana yatanze ngo iperiyodi nigera abadafite umwuka wera muri bo bazakora ibyo Satani ashaka. abafite mwuka wera muri bo ntabwo satana azabafite ubushobozi kuko niyabona uko ari yinjiramo abo ni bo nzakoresha kuburira isi urumva kuko ibigiye kureba ibigiye kuza ku isi by'ibyago birindwi bizaba ku bantu babana n'abandi ariko ntibizaba kubeza isabato ahubwo bizaba kubakurikije iby'ubutegetsi bw'inyamaswa ariyo bupapa ariyo Vatikani ariyo byo cyumweru bakoze urumva noneho rero imiburire ba Adventiste umunsi wa karindwi itandukanye n'ireba abandi bantu bose batazi ubutumwa bwa Mariko wa gatatu
njye simbi reka nyiretse ahantu bwanditse
ubutumwa bwa Mariko wa gatatu
Dr. Wambabare tukazaganira wumva njye mfite ibibazo byinshi kandi nta mwanya uhari reka njye tuzaganira
noneho bisa itariki 22 z'ukwa cumi zituruka niyo mezi atatu n'igice urumva ubundi saho itegeko ry'icyumweru rizaturuka ko bazashyiraho mu kwa kabiri ku isi yose rikaba itegeko
nabyumvise
cyo muri Daniyeli cyatangiye ku itariki 31 z'ukwa cumi na 17 wumvise yuko mugomba yo gushyiraho iryo tegeko ry'icyumweru mu rwego rw'amakuru dufata ku isi wanareba ku mateleviziyo nayo yose hari icyo bita season of creation izatangira ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda ariyo mpamvu abantu bose bavuze ngo bazafungura amashuri mu kwa cyenda suko bizeye ko aribwo coronavirus izaba yavuye mu bantu nubwo hari icyo babwiwe gukora badashobora kurenga
buriya kuziira gahunda yari isanzwe iri guteganywa na mbere y'uko coronize
wowe uko utekereza uko bintu bimeze hari icyo bituhanuye bidashobora gusimburwa n'ibyo Imana yavuze
okay
niba season of creation igomba gutangira ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda hari inama papa afitanye n'abayobozi b'ibihugu byose ku itariki 11 z'ukwa cumi kugera ku 18 z'ukwa cumi yo kuba yo kubategeka ko bagomba gutangiza imyigishirize imwe ku isi abanyeshuri bose ku isi bakiga bimwe mu byo bita global compact
ibyo bintu bizabaho
nyine unase usubite interinete urebe icyo bita urumva Global Education Compact sibyo inama ya papa yatumiyemo abategetsi b'isi yose
ubu bazajyayo bajye muri iyo nama
kubera igitabo cye cyitwa Laudato Si yanditse aricyo umuperezida wose ku isi afite imbere y'intebe ye adashobora kurengaho
Dr. Ndongo mfite amakuru menshi reka tuzabona ni undi munsi
ibyo rero ni ibintu uzabona bibaye urumva yaba uri umudivantiste w'umunsi wa karindwi ibyo navuze uba wabyumvise
nta kibazo tuzaganira birambuye
ariko wowe niba utari uzi ubu butumwa rero uracyafite amahirwe mu iyo myaka itatu ariko urabwumvise nawe wacibwaho iteka ariko umugambi w'imana ni ukugira ngo nubyumva witandukanye n'icyaha n'igisa nacyo
ndiyo rwose
kandi nuri bubishobore ni ugusaba imana kuguha umwuka wera wo kukubashisha
ndiyo
none hasigaye ugategereza ibyo biri kuba ukaburira abantu kugira ngo ibyago bindi bitazafata kandi tuzabana mu ijuru sawa akazi keza
turaza kuza kongera kubona nawe ndacyatwara tuzavugana
sawa mesi wanamagara tukaganira twicaye nta kibazo
sawa urakoze cyane
Imana iguhe umugisha
yego nawe
gufashe ubisobanukirwe.